More amazing jams on ZambianJams.com.
It's Roxa. This is Sunny.
I'm in love.
All my life, nigga, baza no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug imonga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Tima fakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni semsemo na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni ni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Baby mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba na yachilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikwira. Nika yesa paliponze ni mabira. Chinga wami nikalide mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Mane sana pange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing a sikulu. Fudu fulu fulu, he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa dekelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya muntu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake muka puma. Masnika na macheni monga dismo. E-life even when you have what you will need more. Yeah. Badu chenjele usaleke baku nyunye. Sunga kwini ija kersi ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sizi vika marume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na yachilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikwira. Nika yesa paliponze ni mabira. Chinga wame nikalide mulichira. Right now nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now.
I'm in love with the big freak.
Exclusive from ZambianJams.com.